kuchelewa, sababu Mungu wangu hachelewi wala hawai. Siogopi mateso ya mana najua, oh, oh, oh. Siogopi kudharauliwa, mana niko ku na konipa heshima yangu. Siogopi adui zangu, mana najua ni adui wa Mungu wangu. Siogopi hivi vita vyangu, mana ndivyo vinavyonipa ushindi wangu. Siogopi, 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 siogopi. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid. Nimepewa mamlaka, siogopi nge na nyoka, tawakanyaga vichwa vyao, asani dhuru sumu zao, yani maneno yao. Siogopi kutembea kwenye giza, mana mimi nuru ninangaza. Siogopi kusimama juu ya mlima, mana najua siwezi sitirika. Siogopi moto moto saba, lazima nipite ili nisimame, niwe imara, niwe kinara. Siogopi moto moto saba, lazima nipite mila, niwe hodari, niwe jasiri. Siogopi, 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 I'm gone, oh.